Flaira.
Echo, 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 echo.
Tico sounds.
Ni bebe. Yawe ni bebe. Nataka ni kae ndani yako tu. Ni bebe. Yawe ni bebe. Nataka ni kae.
Niko juu ya rooftop ya paradise. Na cheki vile life in a nice. Huki nibeba juu mtaji nice. Wadi yako iwe true kwa my life. Nikup na wadi weze kushat. Devil apa weze kuniwu. Nikiwa na word. Nita spread your word. Nita spread your love. Ita change your world. I'm just a human being with no extra power. Lakini through this hour, na chiki ni kijawa. Rehema na the grace. You got me on the shoulder, my comfort zone. That's where I wanna be. Heaven is real, my God is real. He gives me life, he gives me hope. Heaven is real, my God is real. He gives me life, he gives me hope.
Ni bebe. Nataka nikae ndani yako tu. Ni bebe. Yawe ni bebe. Nataka nikae ndani yako tu.
Echo, echo, echo.
Wana dies wa bebe. Zeros mandos wa bebe. Hii ni country yawe, this is not a Lucy. Nation, atuishi jwa mashash, a Lucy. Nation, si country shetani, a
Lucy.
Nation,
take the lead of my heart, yeah. Nico Bagband, Jesus.
Chichia mani Yesu nitafte. Kombe, funga machosa, nikistat. Tombe, atifia mze kobe, mtoto witwa mze. Kobe,
Kobe,
king wa basketball, nite mze. Kobe,
Kobe,
nikingizia buklos in moge. Tombe, miniko maziwa nitafte. Ngombe,
ngombe,
fungo ba dos, yeah, paraka dos. Step, akuna penya don't step. Kabo na gang, bado ma gang, bado ni dos. Fruits needs the Holy Spirit, no stem.
Yeah.
Enemies, numa and I lost them.
Yeah.
Christ papa na boost, yeah. Christ papa my boost, yeah. Najibamba na gospel. Kakamukale arap, bado na post, yeah. A student, Q Christo na quench. A student, drive back my cakes. Babali ni jaza, kamchane ni jaza. Kambali na Gaza, Yesu ndo mwangaza. Pesa ama mbasa da, Kosto ni Mombasa da. Afadhali mbaki mshamba kimogo da. Yane baki, niko na Christ ya kila o da.
Nataka nikae ndani yako tu. Ni bebe. Yawe ni bebe. Nataka nikae ndani yako tu.
Yawe.